non tigi on bofa feedum won wattu mbien hertanade sukabe acti jeune kikide ala hande wodani on ga Mamadou Samaseke Umar waygalu jawandu fere no badda
midi seli bas ala sembe seku
bismillah maada e ko dum jogonda mi sukabe
ayiwa sembe kabaruji di anni wattu joni kala hono cekkite jamano worri wajibi tan no leedi worri fu non gorata hono wirete no sembe seku neda wa waylitinde wuro wuro waylitita ingil adama wattu jono jamar dar wonde tabade tabiyaji iwroji taggal leedi di don tutuba kube to yotere meden mini magde do waran yo waddo fina tawa meden ko nayri bangal jeli yakku dum woni be nodditta nebe be ngaren timmiret birki sembe chaldi
Umar waygalum jen surbaabe fadi mabbe mbiyan hurtoyaade so ni tawama nyalade mudun sartama tan bi gada yambere hertande bangal mudun ko lolirnde mbiyan enterrement de vie de jeune fille wonko andada dun
non wori sembe seku no biiru min do kabaru di pudata do yo dum waldane attabiyaji meden leede tubakube to dum iwru nyaloma hande ka wattu jona kambe sukaabro be kollitobe wiide dum won gite mudan utti kanyen gonde gollude di do golleji fa kedden famtare kedden Ousmane Ali Boule Ali Cissé
finatawa anduno sarabe wonno landino nobe yambere kurtunoji sukabe rewbe mabbe gale nyalo mo hande o ko heewi hakkune sukabe rewbe fu kanyu en woni gado be ko mu en misalli munan jay suka debbo kurti do keso ngottudo fijo
mi nyemmi ni sel an nasara ambe so wana dun finatawaji ame be mboyo wadde dum misalli mimi wadi dum suudo hotel goto mo min jobi ujinay sappo e joyi nyalo mi denti so mi itti jawdi ni mi den jalta yila yade nukule wattu fu ngaso mi kurti gata mi watta
worbe yogabe ka holliti wiide be ngana jaban be dum dum bonnugol jawdi chek tijan suka gorko mo wadai suudu tafu
min kam min wala idi hakkilaji fijo suka be rew sabi le miloji an ido golleji ana fandi na finatawaji ana sabi wala fu na fako woni he
le wi dunke e finatawaji amen wayde darade darde sara suka be le margal mu en goto e sababuji gondudi faabaade ido golleji ben deka jakite dunke finatawa
an nasara en be anni be wannu deme finatawaji mabbe be anni be wudintinden me finatawaji amen galleji amen ana wondi helde
mi cintina wiide ndedo yambere wana suka be rewbe tan woni ngado be di won suka be worbe yogabe dum ngado be yambere ne ndedo yambere watte yontere fade kurtunoji wadde
jawanu fere jonka e memna hala suka jokole yugado mbien jogi do duplam ko heba golle jonno hindike ko fugol yalla mo wa hinade almusadaji makko
non wori odo suka jokole mo nodire Suleiman Munkoro Ousmane Ali Boule yide makko ko min gobo do bamako do
ngene ame yumi so garmi do hebu gol ko golla anati dun sabi so pammi anniya jangude golle o Suleiman Munkoro o nodirte jiado wa cercle tomia region segu odo suka gorko lojado ga du e tawede mudu fu o hebi jangude yottinde jande makko dum to e makko hedde golle Suleiman ka latke kofo
wattu no janganno min wala futti dalla jabbido hakkune an e honorobe an ga wonti dalla mo kemmi wattu no gonduno mi jangude golle mo gommi wadde o sabi ko heewi e yimbe be fu ana jayra no kam sabi mi neddo dabbi e be janna kam yimbe ngarobe do an do jabatano dum pawdo suka jokolle jangudo tarikiji ana nardo honorobe mu lojabe fati joppa hore mu e juude nyaw o
jukito to jonkay mbiyan tarik meden hande ndeda yontere e meman hala ngalure gundam
non wori be kolliti wi suka debbo goto je nodo le lamu manden kanyun bamno redu so yehi yottu yilo o do nokkunden ngalure de jati darna
jenna mbiyan yalla be do famu en kedo to Mohamed Touré kan jangino go wiyata histoire jou ko holni Mohamed Agali Alayda mbiyan do festango go alsisse
Fatoumata Ndengele biddo debbo kananke mande bamgol mako redu no yida kala ati sababu so dogi kumba e miragel mu awobe wonno wonto be jihi churki be dogi yaade yewede hodo woni sabe churki gi be jihi hoyto yimbe didon be jeyaka nokko be chilmini le chaahu Fatoumata Ndengele kay e miragel mu debbo Fatoumata nyalaade seeda tiagal mu Fatoumata Ndengele wiide won sirri mo yidi hannude mona mako o wi kanko biddo debbo kanake mande o dogi iwde mande o holliti wiide ana wawi tawede yimbe tobe ana wondi tewtude mu o wi e mo yidi be kayba mu be do yimbe didon noddirtabe gundo hella nama sanni le golle mabbe noddirteedo gundo dam min pami dum sirri won ko noddirte gundo dun sabi so nokku o ana noddire gundam
Umar wa golo mbiyan dun nabatan mbiyan yewtere meden minimag min magga yotere meden hande na fawi do mbiyan be sukabe nyebe de janginde be resukabe nyebe na hono baygal
non wori sembe seku dum fina tawa ko anda sanne e leedi meden di holitinde wiide watto jone be gonde famminde ben tinno fati joppono golleji muden gori so wiama ngenya wako yo wana dartude jawdi tan dartude jawdi fewde e dimo mudum jomul tinno fama yalla hod indi ngenya wako atafen watto jone be bi histoire mawdu janginirdu du ana leedi meden di fa keben famtar keden ali sise usman nyali buli
o golle ngebe jeli yako fita wangal le lenyol mannigan kobe o golle fuddi illa mamirabe ana jokkine do faa do gonden handen do illa sugo ana fandi woni ko ekintinte o golle fa beydro den faamu keddeno buray masumano o jangino ngenya yaku
aujourd'hui on a l'impression
hande ana hore yibe faa hewi so arima de galle nyaybe ala wawi lata de nyenyo wana non wonti lata gol nyenyo e tawangal nga wawde wadde golle nyaybe jangete lata de nyenyo jande mo ana wodi de kani hollude sukabe nyaybe hono be alerta ko dun sabi be kala motto homo be kani halde homo be kani haldude
fu eta wera yogabe kolitiwide jeli yakku iwino woruno arande hewbe kolitiwide e don han yewtede
nyaybe wana dari be darne mudu hande ko hewi mabbe funjimo be pama e hodo woni darne nyaanyo nyaanyo noddirtedo jeli ya ana wonno hakkune finata waji ami nga o fuddi heedinede caggal
fa sukabe nyaybe beede faminede golle jeli yakku jeli jo buray masumano wurti suudu lekkol o jangina ko ata sukabe temere jatto na gonde beedinede faamu golle jeliyaku lesud lekkon uditi bagadaji lekko men didabo bamako jangobe kolti wida ana belti e ko janginete dun
mimi bayilo jandene walli kan sanne sabi goto hakune margal woni jande hunde fu ko gadda ko gasayi a hannete dun wakkati goto hitane 2017 ne fu dum warde do halde hakune yimbe ana tiidani kan ga hande mi jangi tarikiji faahi lata da nyenyo hollata wiide kalsi narta
be sukabe ngeybe rewbe worbe ana kawrtale onno ko altinere ala bare fu fa jangine e wi janginowo dum wonno Burayma Soumano ndu suudi lekkol mere mere o janginnita sukabe suka kajaado fu ana wawi wadde ekito jeliyaku lay onoku
dum nawatan yewtere meden birki sembe caldi Umar Waygol on bien joueur kido AS Salmami dum woni 12 division division 2 Boubacar Traoré bam signine duubi didi to ben club Budapest Onved FC Ligue 1 Ligue Hongrie
no jatu wori dido kabaruji fedde wonde le Ligue Hongrie de kany hokki dum la
ben quart de finale Ligue des Champions bangal tutuba kube ton pieté ben alalbare warorone de mbilami maygolo
non wori a wofo fe sembe seku dum woni Paris Saint-Germain to Neymar kany Kylian Mbappé piatto hulitane be ngara kawrete gubal gal noddata Atlanta li leedi Italy jango mudo fordu Atlantico de Madrid warano fiide e dum woni gubal gal be noddata RB Leipzig
ay mi wadum timinta yawtere meden hande
dokkade ten kiki da hande dokkabaruji meden di min joti on kala do mawdon tawede le malifu e mangal mudon holitinde wiide sama seku no biire tan wakkati furno mi joti ma sanne baylo nyaadi nyalaande tafa nyalaande hokki tire nyalaande du fadje fe no konande do no do e sedo yawtere meden de ana wodi tout secret